you on the mix.
Ulivondo kana mewapani semo Majilani wakina shura Baby hudi tu wafunge midomu Nakuomba ndo wangu sinyora Ulivondo kana mewapani semo Majilani wakina shura Baby hudi tu wafunge midomu Nakuomba ndo wangu sinyora Chonde chondo siniache
Ukani wawa
Najua nimekukosea
Ukani wawa
Nahomba unisame Waidi sorudia Nilipo kupiga ndipo nilipo kukwaza Hila tambuwa zina wako niliwaza Na kuomba rudi upate nibembeleza Oh my life Nilipo kupiga ndipo nilipo kukwaza Hila tambuwa zina wako niliwaza Na kuomba rudi upate nibembeleza Oh my life Moyo wangu mimi hapa Nishakupa ote ote Ata kama nikiwa mbali Minaona tupo ote Akili yangu mimi hapa Inakwenda lose lose Usijeza mama zima Nitakupa muda ote Mimi mwenza kumapenda chanto alo ah. Oh baby
Na umani okoe
Oh ani
Na umani okoe
Oh baby
Na umani okoe
Oh ani Nitakuja tekete Chuki tuwashe upendo Naona moyo unavumia Mwenzako singizi sipati Bila uwepo wako nitajifia Sima chuki tuwashe upendo Naona moyo unavumia Mwenzako singizi sipati Bila uwepo wako nitajifia Mikibuyu na wewe ndo wasan Acha nkukumba tendo wangu kajol Mikibuyu na wewe ndo wasan Acha nkukumba tendo wangu kajol Meniteka maua Kitepe wako tayari nishatua Ona wala itani wawangwa ilo chepula Kona kipini chapua Ona umeniteka maua Kitepe wako tayari nishatua Ona wala itani wawangwa ilo chepula Kona kipini chapua ah, Umezaliwa oh, Toto umeniweza ah, Kipenzi ya unabaya oh, Uzuri mbaka tabia, tabia Atari I need to talk about Sabi from Wabi Tanzania I need to wanna put your music I need to go for it I will manage your heart I'm sorry me a dula I manage your dula DJ Mkubwa Watoto wa nyumbani sasa Watoto wa Molo Town Watoto wa Molo Kisaki Atega kio mitoto nya utanga Aide mala samani Watoto niro misatu Oblaza kubongo Konde gang gang Wake up kidoni Eto ande sapo Aide mala samani Hey slay Bila kuchoka Gaddafi Sulabaya Doa na kunye Aina kupoa Ujo music Twende nione Twende nione Wecha kutatu Makera Ambo ndo mwisho Mwisho kabisa